Sheesh. No. Hey, bam, 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 this again. What is African girls on? Hey, na fumbu mboni fumbe, ana macho na nidanganya, ama nimelewa pombe. Mano napendeza kinyama, hapa natoka na wewe. Na kama mbaya iwe lawama, cause I want you for myself. Usinikatae mama so sawa, baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete, fanya kama unaketi na manichomeke. Baby the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete, fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we, saki mwingine zaidi yako we. Minaona wengi ila we, we saki mwingine zaidi yako we. We zaidi yako we, zaidi yako we, we. Oh, oh we, we. Pandisha mizuka twen, na do the go-go,
go-go.
Do the go-go wine,
go-go.
Sisi majo majo,
cho-cho.
Sisi majo majo,
cho-cho.
Na do the go-go,
go-go.
Do the go-go wine,
go-go.
Sisi majo majo,
cho-cho.
Sisi majo majo,
cho-cho.
Baby, the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete, fanya kama unaketi na manichomeke. Baby, the way you do the belly dance. Mama nimesimama kidete, fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we, saki mwingine zaidi yako we. Minaona wengi ila we, we saki mwingine zaidi yako we. Zaidi yako we, zaidi yako we, we. Oh, oh we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we. Oh, oh we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we. Oh, oh we, we.
Zaidi yako we,
zaidi yako we, we.
Yeah,
oh we, we.
Zaidi yako we.
Kata de, kata demba, fight it, kata demba.